B. Katy P.
C. Sedra.
Hey. Mbona kama unateseka hivi? Au kesaje nikisadaka? Nasikia umempata lako.
Achana naye kama kutumii vocha. Achana naye dia atakukondesha. Achana naye amekimbia majukumu. Wewe achana naye tutamjulia sumu. Ukipiga simu hapoke. Message unazotuma hakujibu. Heti nimehachwa nenye sumu. Utanikuta bana kunywa supu. Yeah. Amekulia dola 100 umemnunia. Uliahidi 600 hujampatia. Ya chumbani anavyokuzingatia. Wewe achana naye, yeye msamee dia.
Wanangu we. Hey. Achana naye. Achana naye, machizi ye. Achana naye. Wewe achana naye, hoya.
Yuko poa kama kubana litabana daiti ai bwana uba limemkata follow that is just fantastic
where is it
achana naye kama kamekaa buza achana nacho yani kaki najifunza achana nacho kama kitoto kajuzi
achana nacho ndo kama tena mauzi
achana naye kama kulipi kodi achana naye kama anapenda kufuzi achana nacho kina mapenzi kipuzi we achana naye kama kubloko na kana kubana kana bamia na unakula banana ukitoka na mapenzi siku hizi wewe achana nayo kiweka kimlizi
hivi siku hizi kuna kwacho kajinyonga wewe mwache leo kesho mkuta amejilemba hasa pisi mbovu ninavyojua kujilemba sole mwache jene loto mtako wanangu we achana naye achana naye machizi ye achana naye wewe achana naye hoya. This is your body man. Zedan. Silent man. Yeah boy.
That's me.